kijali ni inyo chunya. Leo kideo ni inyo chunya.
Hey Dr. Maxwell Ulumundi.
Aye ni duturuma uma. Rumanya duturuma uma. Midi duado musipe. Chene kandini mama na musika ngambage. Chenga karado kodi na musika ngambage. Aye ni duturuma uma. Rumanya duturuma uma. Nagali duturuma uma. Atinegera wakodi onge. Weba si siku mingi punguza we mama. Siku mingi punguza we mama. Siku mingi punguza we mama.
Steve Rapolo.
Siku mingi punguza we
mama. Wapilismo.
Lisema mwenyewe. Tuna mingi sipendi mama wewe. Mituzi ya keshimba wewe. Ya keshi mama. Weba sisi mingi punguza wewe. Nisiji mingi punguza wewe. Nisiji mingi punguza wewe. Oh mama.
Wapi engineer Martin Nijesh.
Thank you.
phonist Adwich Nyamu.
Oh, my God.
a barrel checker. And look at equal is a barrel checker. Look at your cash, you jig baby. Look at your balance, you jig baby. Jeff Mujantanga, the magic touch.
Mutawala studio.
Jimmy, you know, get your cash, you know, Jimmy.
Ndogegi dolacha ujimbe Ndogegi bigicha ujimbe Ndogega winola ui Vita nyakwalichaga
Attention, mama.
Nambia fiction to give me attention. Ile pile commotion ninyo emotions mama. Ile pile commotion ninyo emotions mama. Ile pile commotion ninyo emotions mama.
Oh,
Mombasa.
Engineer Abby Salon.
Mimo ngega ngomba denda kitoto
Usi mnamudududi
Ama nichulo na nidenda nipapi chulo Nichulo na nidenda nipapi chulo Mamu ngega ngwea lunda nidaji
Wapichanu chanu
Mimo ngega ngwea
Mimo sana kundire leon
Anatuchu ngega ngwea
Aja uolo
Mimo ngega ngwea
Joy Tutu Wapi Joy Abiru Ryan Yajapuch
Inoko ino ni maya Nyota wamoro musiki banyo Wanu malaika Ukunyu pinyi kibene kama
Namuko ya naparo Mama namuko ya naparo
Volum director Please, again.
Niki era to era no de siga na ni kwa mama. Hey. Ingeo ni era no chako chon kala longe mama. Ingeo ni era no chako chon kala longe mama. Hey.
Icon.